Yeah.
You know how we do this, ladies and gentlemen.
It's okay.
Nizzy B.
This is a poopa.
You can't mark it too.
Da da.
Shingo beats on deck.
It's a deal and I'm presenting.
You ready?
It's okay.
Let's go.
Chivero chakwa ni kopala mbuya yakwa ni kustoni nimemuvili wako nikamabuka pa Zambia simbe chivero chakwa ni kopala mahipu yakwa ni chipata feshi yakwa ni rusaka
let's go
feshi yakwa ni rusaka
let's go
feshi yakwa ni rusaka feshi yakwa ni rusaka
let's go
feshi yakwa ni rusaka
let's go
feshi yakwa ni rusaka
let's go
feshi yakwa ni rusaka feshi yakwa ni Umushaba, uyapela Dada Unga ipuli kusitoni yeah. Nama ipuli yako Unga vile kukopala Naka dansi kako Bolo Unga ile Unga swete Bolo Unga imbe Unga yende Bate chifeshi chako Chifunika, apa elezike, 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 elezike. Nimemuvili wako, nikamabuka pa Zambia, simbe chivero chakwa ni kopala, mbuya yakwa ni kustoni. Nimemuvili wako, nikamabuka pa Zambia, simbe chivero chakwa ni kopala, mahipu yakwa ni chipata. Feshi yakwa ni rusaka,
let's go.
Feshi yakwa ni rusaka,
let's go.
Feshi yakwa ni rusaka, feshi yakwa ni rusaka.
Precious name in the game, ladies and gentlemen.
Let's go.
Them care market too. Let's go. China beauty na zero zokwana Mwana kazi upala mama Na mujuni china body ya sama This girl she a bomu ya mene ya Osama Oro ya Cosmo Already ni Milan do the way that you moving on Cosmo Why do you do this to me? She like if you love me prove it to me Njebe de kopala pa cafe kusitoni Move Versace oro fe ushifoni Ini peso nolo mami barifoni Chimo chine fe imami tesitori Mfe shilu saka lo saka Na zero za kukopala Kahaiti barose barose Vama yesa kukopela
Chimu wako Nikamabuka pa Zambia Simbe chivero chakwa ni kopala Mbuya yakwa ni kustoni Nimemuvili wako Nikamabuka pa Zambia Simbe chivero chakwa ni kopala Mahipu yakwa ni chipata Feshi yakwa ni rusaka
Let's go
Feshi yakwa ni rusaka
Let's go
Feshi yakwa ni rusaka Feshi yakwa ni rusaka
Let's go.
Feshi yakwa ni rusaka.
Let's go.
Feshi yakwa ni rusaka.